Jokes aside, it's now time for some serious African music.
The House Monster.
Fire, 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 fire.
Ghana! Ready!
Ready! Ready! XFM.
We'll be right back. oh, oh, so shall I see Chabula, oh, oh, so shall I see Chabula, oh, 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 so shall I see Chabula. Sizokhulela engomeni njengoba umoya sophephile inkiziyo sesijabulile siyabonga uphuma endlaleni sizokhulela engomeni njengoba umoya sophephile inkiziyo sesijabulile siyabonga uphuma endlaleni ayo sathi yashintshi ngo lajikiswa ngo ayo sathi ngo Papeke pima jemina sentabuli Ana sekaya vazali seba chabuli Ondanga buke pila seba toegi Ondanga buke pila seba toegi Se sempini ya tini sempini Papeke pima jemina sentabuli Ana sekaya vazali seba chabuli
Thank you.